Moscou ale gelenti le damne wagatini na Ukraine dugu chamala ni Kiev nitigilaka uko uye dankari a chama fenala saradasu ka mara nyemogo Oleksandra Prokudin telegram sanfela la ale koko irisilaka uka saradasu lakao uye dankari Kherson kiunla ko wa ufirila fene Kherson barakero do feneka akala selila koni irisuka ni binkani senfe komo okelen sara ani mogo sabawere ni demsen dobo la ulu jogira akakumala ayira ka foko Kherson dugu fudongo Frilaka, Chensegin, Nikle Kelen Laban Konala, Temana Korean Fana, Ni Alebe, Pavlograd, Risuka Geledem Chilen, Aem Obisaba Nani Jogi, Ni Demsen Drubala, Visilakauka, Sardasuka Ministry, Alea Iraka Foko Aye, Gelen Jateminelun, Munti Rojanfe, Ukrenka, Maramafen Glairoka, Uka Fodundo, Alekoni, Nanani, Risilakauka Terendo, Dobini, Anika Tasma Wuli, Uka Donita Terendola, Briants, Ni Abed Damboni, Ukren Jamanae, Moshima Bona Anina, Laseli kera uka mara ɲɛmɔgɔ fɛ. U sirannen k'a fɔ ko dangana kari u ka minɛnw na ani yɛrɛfagasu waleyaw la Irisi jamana la. U ka kuran tɛmɛyɔrɔ dankarilu la tɛnɛndon u ka fodon dɔ senfɛ Leningrad Irisi jamana kɛɲɛka ani Kilebiyanfan na. Ni waleya ninnu bɛ kɛ don min na Ukraine ka dankarili o dugusajɛ ni mɔgɔ nani o fagara a senfɛ Briant ani kile fila u ka drone u kɛlen ka dankari ni ale nana ni tasumaba dɔ ye u ka petrol marayɔrɔ la Kirime ni a b'u ka mara kɔnɔ.